Why holla at ya when you holla bang bang, when you holla bang bang, when you holla bang bang.